Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 38. Pawulo ari imfungwa. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 21 umurongo wa 17 n'igice cya 23 umurongo wa 35. Tugeze i Yerusalemu, bene data twakirana umunezero. Bukeye bwaho Pawulo yinjirana natwe kwa Yakobo, abakuru bose bari bahari. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 21 umurongo wa 17. Iki gihe niho Pawulo na bagenzi be bashikirije ku mugaragaro abayobozi b'umurimo b'i Yerusalemu inkunga yatanzwe n'amatorero y'abanyamahanga kugira ngo ifashe abakene bo mu bavandimwe babo mu kwizera b'Abayahudi. Guteranya iyi inkunga byatwaye igihe kinini Pawulo n'abakozi bagenzi be, bibasaba guhangayika n'umurimo uruhije. Ingano y'iyo nkunga yari irenze kuri ibyo abakuru b'amatorero b'i Yerusalemu bari biteze, yagaragaje ukwitanga no kwigomwa bikomeye cyane ku ruhande rw'abanyamahanga bizera. Aya maturo y'ubushake yerekanaga urukundo abanyamahanga bahindutse bari bafitiye umurimo w'Imana wakorwaga muri gahunda ku isi yose, kandi yagombaga kwakirwa na bose bishimye. Nyamara byagaragariraga Pawulo na bagenzi be ko no mu bo bari bahagaze imbere harimo bamwe batashoboraga kunezezwa n'umwuka w'urukundo rwa kivandimwe rwatumye izo mpano zitangwa. Mu myaka yabanje y'umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza mu banyamahanga, bamwe mu bayobozi b'abizera b'i Yerusalemu bihambiriye ku myumvire yabo n'imitekerereze bari basanganywe, ntabwo bigeze bafatanya na Pawulo na bagenzi be. Mu mpungenge zo gukomeza imigenzo n'imihango imwe yabo idafite agaciro, bari baratakaje umugisha bagombaga kugira ndetse n'uwari kuba ku murimo bakundaga binyuze mu muhate wo guhuriza hamwe ibyiciro byose by'umurimo w'Uwiteka. Nubwo bifuzaga cyane kubungabunga inyungu z'itorero rya Gikristo, bari barananiwe kugendana n'igihe mu kwakira imigisha Imana yatangaga, ndetse mu myumvire yabo ya kimuntu bagerageje gushyira inzitizi nyinshi zitari ngombwa ku bakozi b'Imana. Bityo hahagurutse agatsiko k'abantu batari bamenyereye impinduka zariho n'ubukene bwihariye bwari bufitwe n'abakoreraga mu turere twa kure, nyamara bakomezaga kuvuga ko bafite ubushobozi bwo gutegeka abavandimwe babo mu kwizera bo muri utwo turere gukurikiza uburyo bumwe bwihariye bwo gukora umurimo. Biyumvishaga ko umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza ugomba gukorwa hakurikijwe uko batekereza. Hari hashize imyaka myinshi abizera b'i Yerusalemu hamwe n'intumwa zavuye mu matorero yandi yari ku isonga basuzumanya ubwitonzi ibibazo byateraga impungenge byari byaravutse byerekeranye n'uburyo bwakoreshwaga n'ababwiriza mu banyamahanga. Ibyari byaravuye muri iyi nama ni uko abavandimwe mu kwizera bari barahurije hamwe mu gushyiraho amabwiriza yumvikana neza yerekeye imihango n'imigenzo imwe, harimo no gukebwa, maze bayoherereza amatorero. Muri iyi nama rusange niho abavandimwe mu kwizera bari barahurije hamwe ku koherereza amatorero ya Gikristo Barinaba na Pawulo nk'abakozi bakwiye kwemerwa na buri mwizera wese. Mu bantu bari muri iyi nama hariho bamwe bari baranenze cyane imikorere y'izi ntumwa zari zifite inshingano ikomeye yo kwamamaza ubutumwa bwiza mu banyamahanga. Ariko muri iyo nama ibitekerezo byabo byerekeye umugambi w'Imana byari byaragarutse, maze bafatanya n'abavandimwe babo mu kwizera gufata imyanzuro myiza yatumye abizera bose bashyira hamwe. Nyuma yaho, ubwo byagaragaraga ko abihanye bo mu banyamahanga biyongera cyane, habayeho bamwe mu bizera bakomeye b'i Yerusalemu bongeye gutsimbarara ku myumvire yabo ya mbere yarwanyaga imikorere ya Pawulo na bagenzi be. Iyi myumvire yagiye igira imbaraga uko imyaka yahitaga indi gataha, kugeza igihe bamwe mu bayobozi bemeje ko kuva ubwo umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza ugomba gukorwa hakurikijwe ibitekerezo byabo bwite. Iyo Pawulo ahuza uburyo yakoreshaga na gahunda y'imikorere bashakaga, bari gushyigikira umurimo we, bitaba ibyo ntibawurebe neza cyangwa ngo bawutere inkunga. Aba bantu bari barirengagije ko Imana ari yo mwigisha w'abantu bayo. Ntibari bakizirikana ko buri mukozi wayo wese agomba kubona icyigisho cye bwite mu gukurikira umuyobozi wavuye mu ijuru, atagombye gukenera kuyoborwa n'abantu, kandi ko abakozi ba Kristo batagomba guhindurwa hakurikijwe ibitekerezo by'umuntu, ko ahubwo basanishwa n'Imana. Mu murimo w'ivugabutumwa, intumwa Pawulo yari yarigishije abantu ibitari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 2:1. Ukuri yamamazaga yari yaraguhishuriwe na Mwuka Muziranenge, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenye ibyo undi atekereza keretse mwuka wa wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, ntawabimenya keretse umwuka wayo. Pawulo yaravuze ati: ibyo ni byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka. Dusobanuza iby'umwuka, iby'umwuka bindi. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 2:10 kugeza ku 13. Mu murimo we w'ivugabutumwa, Pawulo yayoborwaga n'Imana. Muri icyo gihe nanone yaritondaga cyane agakora akurikije imyanzuro y'inama rusange yabereye Yerusalemu, maze umusaruro ubu w'uko amatorero yakomeye mu byo kwizera, umubare wabo ukomeza kugwira iminsi yose. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16:5. nubwo hari bamwe batifatanyije nawe yahumurijwe mu mutima we ko yari yarakoze umurimo wo gushimangira umwuka wo kubaha kugira ubuntu n'urukundo rwa kivandimwe mu bo yahinduje ubutumwa bwiza nk'uko byagaragaye uwo munsi mu nkunga zatanganywe ubushake yashyikirije abakuru b'amatorero b'Abayahudi. Amaze kwerekana za mpano, Pawulo yabatekerereje iby'Imana yamuhaye gukora mu banyamahanga. Uku kurondora uko ibintu byagenze byatumye ababyumvaga bose ndetse n'abashidikanyaga bemera ko umugisha wo mu ijuru wari warabanye nawe mu mirimo yakoze. Nabo babyumvise bahimbaza Imana. Byakozwe n'intumwa igice cya 21 umurongo wa 20. Babonye ko uburyo Pawulo yakoragamo umurimo we bwari bwaremejwe n'Imana. Inkunga zari zaratanganwe umutima ukunze zari imbere yabo zongereye agaciro ubuhamya Pawulo yabahaga bujyanye n'ubunyangamugayo bw'amatorero mashya yari yarahanzwe mu banyamahanga. Hari abantu nubwo babarirwaga mu bashinzwe umurimo i Yerusalemu bari baravuze ko hafatwa ingamba zo kugenga imikorere. Babonye umurimo w'ivugabutumwa wa Pawulo mu buryo bushya kandi bemera ko bari baranyuze mu nzira itari y'ukuri. Bemeye ko bari barabaswe n'imico n'imigenzo ya Kiyahudi kandi ko umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza wari waradindijwe no kudasobanukirwa kwabo kurusika rwatandukanyaga umuyahudi n'umunyamahanga rwari rwarasenywe n'urupfu rwa Kristo. Aya yari amahirwe adasanzwe ku bayobozi bose babizera kugira ngo mu by'ukuri bature ku Imana yari yarakoreye muri Pawulo kandi ko ibihe byinshi bari barayobye bemera ko inkuru zavaga kubanza ibe zibyutse ishyari n'urwikekwe byabo. Nyamara aho kugira ngo bahurize hamwe umuhati wo kurengera wari waragiriwe nabi, bamugiriye inama yerekanaga ko bari bagikomeje kwihambira kukumva ko Pawulo ari we wari ufite uruhare mu rwikekwe rwariho. Ntabwo bigeze bahagarara ngo bajye ku ruhande rwa Pawulo bityo bakore ibishoboka byose kugira ngo bereke abatari baragezweho n'urwo rwikekwe aho bari baribeshye. Ahubwo bashatse kumvikana bamugira inama yo gukomeza inzira bumvaga ko yari gukuraho impamvu yari yo yose yo kutumvikana. Ku buhamya bwa Pawulo baravuze bati, urareba nawe mwene data uburyo abo mu Bayuda bizeye ari ibihumbi byinshi kandi bose bagira ishyaka ry'amategeko. Babwiwe ibyawe yuko wigisha Abayuda bose bari mu banyamahanga kureka gukurikiza Mose, ukavuga yuko badakwiriye gukeba abana babo cyangwa gukomeza imihango y'Abayuda. None tugire dute ko batari bubure kumva yuko waje? Nuko genza utya nk'uko tukubwira. Dore dufite abagabo 4 bahize umuhigo. Ubajyane mwerezwe hamwe ubatwerere ibikwiriye mwiyogosheshe. Nuko bose bazamenya yuko ibyo bumvaga bakavuga ari ibinyoma, ahubwo ko nawe ugenza neza witondera amategeko yose. Ariko abizeye bo mu banyamahanga bo, twanditse ibyo twanoganije ko birinda ibiterekerejwe ibishushanyo bisengwa n'amaso n'ibinizwe n'ubusambanyi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 21 umurongo wa 20 kugeza kwa 25. Abavandimwe mu kwizera ba Pawulo bizeraga ko nakurikiza inama bamuhaye aragaragaza ibitandukanye rwose n'amakuru mabi yamuvuzweho. Bamwemeje ko umwanzuro w'inama yari yarabereye i Yerusalemu werekeye iby'abanyamahanga bahindutse ndetse n'amategeko y'imihango wari ugifatwa ko ari mwiza. Nyamara icyo gihe inama bamugiriye ntiyari ihuye n'uwo mwanzuro. Mwuka w'Imana si we watanze iyi inama, ahubwo yari ingaruka y'ubwoba. Abayobozi b'itorero b'i Yerusalemu bari bazi ko nihabaho kutubahiriza amategeko y'imihango, abakristo bari kwikururira urwango rw'Abayahudi kandi bakihamagarira karengane. Urukiko rukuru rw'Abayahudi rwakoraga ibishoboka byose kugira ngo rubangamire kwamamara k'ubutumwa bwiza. Hatoranyijwe abantu bo gukurikira intumwa, ariko Pawulo by'umwihariko, kandi nanone kugira ngo barwanye umurimo wazo mu buryo bwose. Iyo abizera Kristo bahamwa n'icyaha imbere y'urukiko rukuru rw'Abayahudi ko bica amategeko, bari kubona byihuse igihano gikomeye nk'abantu bahakana imyizerere ya Kiyahudi. Benshi mu Bayahudi bari baremeye ubutumwa bwiza bari bakinambye ku kubwiriza amategeko y'imihango kandi ntibapfaga kwemera kuyihara mu buryo bworoshye, kuko bifuzaga kurebwa neza na bene wabo bagakuraho urwikekwe rwariho no kubayobora ku kwizera Kristo nk'umucunguzi w'isi. Pawulo yabonye ko mu gihe cyose benshi mu bayobozi b'itorero i Yerusalemu bakomeje kumugiraho urwikekwe, bari gukomeza gukora babangamira impinduka yateraga mu bantu. Yumvise ko aramutse abonye uburyo abemeza bagahindukirira ukuri, yari gukuraho inzitizi ikomeye yari ibangamiye iterambere ry'ubutumwa bwiza mu bindi bice. Nyamara Imana ntiyamwemereye kubakorera ibyo bamusabaga byose. Iyo dutekereje ku cyifuzo gikomeye cya Pawulo cyo kumvikana n'abavandimwe mu kwizera, tugatekereza ukwiyoroshya yagaragarizaga abanyantege nke mu kwizera, icyubahiro yahaga intumwa zari zarabanye na Kristo ndetse na Yakobo mwene se wa Yesu Kristo, tugatekereza umugambi we wo guhinduka byose kuri bose atagize ihame ryo kwizera kwe yishe, mu gihe dutekereje kuri ibi byose, ntabwo bitangaje kubona ko yahatirwaga kureka inzira ihamye kandi idakebakeba yari yarakurikiye kugeza icyo gihe. Nyamara aho kugira ngo asohoze umugambi yifuje, ikimihati ye yo kuzana amahoro yagezeho no guhagurutsa imvururu byihutisha imibabaro yari yaramuvuzweho maze atandukana n'abavandimwe bo mu kwizera bituma itorero riburi imwe mu nkingi zikomeye kandi bitera agahinda imitima y'abakristo aho bari bari hose. Ku munsi wakurikiyeho Pawulo yatangiye gukurikiza inama y'abakuru b'amatorero. Abagabo bane bari bahize umuhigo w'umunaziri, iby'uyu muhigo byasaga n'ibyasibanganye, bajyanywe na Pawulo mu rusengero avuga igihe iminsi yo kwezwa izashirira aribwo igitambo cy'umuntu wese muri bo kizatangwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 21:26. Ibitambo bimwe bikomeye byo kwezwa byagombaga kuzatangwa. Abagiriye Pawulo inama yo gukora atyo ntabwo bigeze batekereza amakuba akomeye yari guhura nayo. Muri icyo gihe Yerusalemu yari yuzuye abantu bari baje kuramya baturutse impande zose. Mu gusohoza inshingano Imana yari yaramuhaye, Pawulo yari yaragejeje ubutumwa bwiza ku banyamahanga, yari yarasuye myinshi mu mijyi minini cyane y'icyo gihe kandi yarazwi neza n'abantu ibihumbi byinshi bari baraturutse mu bice bindi byo mu mahanga bari baraje Yerusalemu mu minsi mikuru. Muri abo harimo abangaga Pawulo runuka, kandi kuri we kwinjira mu rusengero rubanda rwose rwateranye byari ugushyira ubuzima bwe mu kaga. Iminsi myinshi yarinjiraga kandi agasohoka anyuze mu babaga baje gusenga ntihagire umumenya. Ariko mbere y'uko basoza icyo gihe cyihariye, ubwo yaganiraga n'umutambyi ibyerekeye ibitambo byagombaga gutangwa, yaje kumenywa n'Abayahudi bamwe bari baravuye muri Aziya. N'uburakari nk'ubw'abadayimoni, aba Bayahudi baramusumiriye barasakuza bati: "Bagabo ba Isirayeli, nimudutabare. Uyu ni wa muntu wigisha hose abantu bose gusuzugura ubwoko n'amategeko n'aha hantu." Byakozwe n'intumwa igice cya 21:28. Mu gihe abantu bari baje gutabara, hiyongereyeho ikindi kirego ngo: "Kandi yazanye n'Abagiriki mu rusengero ahumanya aha hantu hera." Hakurikijwe itegeko rya Kiyahudi, kwinjira mu bikari by'ingoro y'Imana k'umuntu utarakebwe cyari icyaha gihanishwa urupfu. Abantu bari barabonye Pawulo mu mudugudu ari hamwe na Tirofimo wo muri Efeso, kandi baje guhwihwisa ko yari yamwinjije mu rusengero. Ariko ibi byavugwaga ntiyari yabikoze, kandi kuba Pawulo yari Umuyahudi, kwinjira mu rusengero kwe nta tegeko yari yishe. Nyamara nubwo icyo kirego cyari ikinyoma gisa, cyabyukije urwikekwe n'urwango bya rubanda. Igihe urusaku rwasakaraga ruvuye mu rusengero, abantu benshi bari aho baravurunganye. Amakuru yasakaye vuba muri Yerusalemu, umurwa wose uravurungana, abantu baterana birukanka. Byakozwe n'intumwa igice cya 21:30. Kuba umuntu wayobye ukomoka mu Bisiraheli yarahumanyije urusengero mu gihe ibihumbi by'abantu bari baravuye impande zose z'isi baje aho kuramya, ibyo byabyukije uburakari bukomeye bw'abari aho. Bafata Pawulo baramukurubana, bamukura mu rusengero. Uwo mwanya bakinga inzugi. Byakozwe n'intumwa igice cya 21:30. Bagishaka kumwica, inkuru igera ku mutware w'ingabo z'abasirikare yuko Yerusalemu hose hari hagize imidugararo. Uwo mutware witwaga Claudio Rusia yari azi neza ko abo bantu barakaye cyane agomba guhangana nabo, maze muri ako kanya ajyana abasirikare n'abatwara imitwe amanuka yirukanka abirohamo. Nabo babonye umutware w'ingabo n'abasirikare barorira gukubita Pawulo. Byakozwe n'intumwa igice cya 21:32. Ntabwo yari azi impamvu yateye iyo mivurungano, ariko abonye ko abantu benshi bari aho bari barakariye Pawulo, uwo musirikare mukuru w'Umunyaroma yafashe umwanzuro ko Pawulo agomba kuba ari umunyamisiri wigometse yari yarumvise wari waracitse ngo adafatwa. Yahereye ko aramufata, ategeka ko bamubohesha iminyururu ibiri, abaza uwo ari we n'icyo akoze icyo ari cyo. Amajwi menshi yatereye hejuru icyarimwe arakaye amurega, bamwe bavuga bimwe abandi ibindi. Ananizwa n'urusaku kumenya ukuri, ategeka ko bamujyana mu rugo rw'igihome. Ageze ku rwuririro, umujinya w'abantu utuma abasirikare bamuterura, kuko abantu benshi babakurikiraga basakuza bati: "Mukureho." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 21:31 kugeza ku 36. Igihe Pawulo yari hagati muri iyo mivurungano yari atuje. Intekerezo ze zari zirangamiye Imana, kandi yari azi ko abamarayika bo mu ijuru bamukikije. Yumvaga adashaka kuva mu rusengero atagerageje kubwira bene wabo ukuri. Igihe bendaga kumwinjiza mu kigo cy'abasirikare, yabwiye umutware w'abasirikare ati: "Ntiwakwemera ko nkubwira ijambo." Claudio Rusia yaramubajije ati: "Mbese uzi Urugiriki? Si wowe munyegiputa wagomesheje abantu mu gihe gishize ukajyana mu butayu babicanye 400? Pawulo yaramusubije ati: "Ndi Umuyuda w'i Taruso, ni wo mudugudu w'i Kilikiya w'ikimenywa bose, kandi ndakwinginze unkundire mbwira abantu." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 21:37 kugeza kwa 39. Ugusaba kwa Pawulo kwarasubijwe, maze Pawulo ahagarara ku rwuririro amama abantu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 21:40. Uko kuba mama kwatumye bamurangarira ku buryo ibyo yababwiraga babyitayeho, barahora rwose. Ababwira mu Ruheburayo ati: "Yemwe bagabo bene data na ba data, nimwumve amagambo nireguza kuri mwe. bumvise babwiye mu ruheburayo barushaho guceceka, maze akomeza ashize amanga aravuga ati, ndi Umuyuda wavukiye i Taruso y'i Kilikiya, ariko nakuriye muri uyu murwa, nigishirizwa ku birenge bya Gamaliyeli kwitondera cyane amategeko ya basogokuruza yose, ngira ishyaka ry'Imana nk'uko namwe mwese murigira none. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 22 umurongo wa 3. Nta n'umwe washoboraga guhakanya ibyo Pawulo avuze, kubera ko ibyo yerekezagaho byari bizwi neza n'abantu benshi bari bakiri i Yerusalemu. Yababwiye ibyerekeranye n'ishyaka rye rya mbere mu gutoteza abigishwa ba Kristo ndetse no kubica. Yabatekerereje ibijyanye no guhinduka kwe, abwira bamwumvaga ukuntu umutima we w'ubwibone wari waracishijwe bugufi ukemera Umunyanazareti wabambwe. Iyo ajya kugerageza kujya impaka n'abamuhakanyaga, bari kwanga nkana kumva ibyo yababwiraga. Nyamara uku kuvuga ibyamubayeho kwaherekejwe n'imbaraga yemezaga imitima y'abantu, ku buryo icyo gihe yasaga n'uwatumye bacururuka kandi yigaruriye imitima yabo. Yagerageje kwerekana ko umurimo yakoreye mu banyamahanga utari warakozwe bitewe n'uko yabihisemo. Yari yarifuje gukorera ishyanga rye, ariko muri urwo rusengero niho ijwi ry'Imana ryari ryaravuganye nawe mu iyerekwa, rimwereka inzira akwiriye kunyura riti, nzagutuma kure mu banyamahanga. Kugeza ubwo abantu bari bakimuteze amatwi, ariko igihe Pawulo yari ageze ku byamubayeho ubwo yashingwaga kuba intumwa ya Kristo mu banyamahanga, uburakari bwabo bwongeye kubyuka. Kubera ko bari baramenyereye kwiyumvamo ko ari bo bwoko bwonyine bwatoranyijwe n'Imana, ntibifuzaga kwemerera abanyamahanga b'insuzugurwa gufatanya nabo amahirwe yari ayabo bonyine kuva kera. Bavuze urwamo rurenze ijwi rya Pawulo barasakuza bati, kuri icyo kigabo mu isi ntigikwiriye kubaho. Byakozwe n'intumwa igice cya 22 umurongo wa 22. Barasakuza kandi bajugunya hejuru imyenda yabo, batumurira umukungugu mu kirere, bigezaho umutware w'ingabo abategeka kumwinjiza mu rugo rw'igihome, ababwira kumutatisha ibiboko kugira ngo amenye icyateye abantu kumuvugiriza iyo nduru. Bamaze kumubohesha imishumi, Pawulo abaza umutware utwara umutwe wari uhagaze ati, mbese amategeko yemera ko mukubita umuntu w'umuroma ari nta rubanza rwamutsinze? Uwo mutware abyumvise ajya kubibwira umutware w'ingabo, aramubaza ati, urenda gukora iki ko uyu muntu ari umuroma? Umutware w'ingabo araza aramubaza ati, mbwira, ese uri umuroma koko? Nawe ati, yee. Umutware w'ingabo aramusubiza ati, jyeweho nagombye kugura uburoma impiya nyinshi, Pawulo atariko jyeweho narabuvukanye. Nuko abari bagiye kumukubita bahera ko baramureka, kandi umutware w'ingabo aratinya, amenya yuko ari umuroma kandi yamuboshye. Bukeye bwaho ashatse kumenya neza icyo Abayuda bamurega icyo ari cyo, aramubohora, ategeka abatambyi bakuru guterana n'abanyarukiko bose, amanura Pawulo amushyira imbere yabo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 22 umurongo wa 23 kugeza kwa 30. Intumwa Pawulo noneho yagombaga gucirwa urubanza n'urukiko we ubwe yari yarakozemo mbere y'uko ahinduka. Ubwo yahagararaga imbere y'abategetsi b'Abayahudi yari atuje, kandi mu maso he hagaragazaga ko afite amahoro ya Kristo. Pawulo atumbira abanyarukiko arababwira ati, bagabo bene data, nahoranye umutima utagira ikibi undega imbere y'Imana kugeza kuri uyu munsi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 23 umurongo wa 12. Bumvise ayo magambo, urwango rwabo rwongeye kwenyegezwa, maze Ananiya umutambyi mukuru ategeka abamuhagaze iruhande kumukubita ku munwa. Kubera iri tegeko rya kinyamanswa, Pawulo yaratangaye aramubwira ati, Imana izagukubita wa rusika rwasizwe ingwawe. Wicajwe no kuncira urubanza nk'uko amategeko ategeka, maze ugategeka ko bankubita uca mu mategeko? Abahagaze aho bati, uratuka umutambyi mukuru w'Imana? Pawulo mu kwiyoroshya yari asanganywe arasubiza ati, bene data, sinari nzi ko ariwe mutambyi mukuru, kuko byanditswe ngo ntukavuge nabi umutware w'ubwoko bwawe. Maze Pawulo amenye yuko igice kimwe cyabo ari icy'abasadukayo, ikindi akaba ari icy'abafarisayo, avuga cyane mu rukiko ati, bagabo bene data, ndi umufarisayo, ndi umwana w'abafarisayo, ibyanzanye muri izi manza nibyo niringira kuzabona ari byo kuzuka kw'abapfuye. Amaze kuvuga atyo, habaho intonganya z'abafarisayo n'abasadukayo, abantu birema ibice, kuko abasadukayo bahakanaga ko nta uzuka cyangwa ko habaho marayika n'umwuka, ariko abafarisayo babyemeraga byose. Utwo dutsiko twombi twatangiye kujya impaka, maze imbaraga zo kurwanya Pawulo ziradohoka. Abanditsi bamwe bo mu gice cy'abafarisayo barahaguruka bajya impaka bati, nta kibi twabonye kuri uyu muntu. Niba umwuka cyangwa marayika yaravuganye nawe, ibyo bidushishikajeho iki? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 23 umurongo wa 3 kugeza ku 9. Mu mvururu zakurikiyeho, abasadukayo barwaniraga cyane gufata Pawulo kugira ngo bamwice, mu gihe abafarisayo bo bageragezaga kumurinda. Komanda yatinye ko bari butanyaguze Pawulo, nicyo cyatumye ategeka abasirikare be ngo bamanuke bamuvane muri abo bantu, bamujyane mu kigo cy'abasirikare. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 23 umurongo wa 10 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Bishyize kera igihe Pawulo yatekerezaga ku ngorane yahuye na z'uwo munsi, yatangiye gutinya ko ibyo yari yakoze bishobora kuba bitashimishije Imana. Mbese bishoboka ko gusura i Yerusalemu ryari ikosa yari yakoze? Mbese kwifuza gukomeye yagize ko guhura n'abavandimwe be mu kwizera siko kwamuzaniye izi ngaruka mbi? Umwanya Abayahudi nk'ubwoko bw'Imana bari bafite imbere y'abantu batizera watumye intumwa Pawulo agira agahinda kenshi. Mbese abo bakuru b'abapagani bari kubareba bate? Abo bakuru bavugaga ko baramya Yehova kandi ko bakora umurimo wera, nyamara bakiyegurira gutwarwa n'ubuhumyi, umujinya udafite ishingiro. Bashakaga gukuraho umuvandimwe wabo wahangaye gutandukana nabo mu myizerere y'iby'idini, maze bateza imvururu mu rukiko rwabo rwubahwaga bafatiragamo imyanzuro. Pawulo yiyumvisemo ko izina ry'Imana ye ryateshejwe agaciro imbere y'abapagani. Noneho ubwo yari mu nzu y'imbohe, yari azi ko abanzi be mu buryarya bwabo bazakoresha uburyo ubwo ari bwo bwose kugira ngo bamwice. Mbese byashobokaga ko umurimo yagombaga gukorera amatorero wari urangiye ku buryo igihe cyari kigeze ngo ibirura byinjire? Pawulo yahozaga umurimo wa Kristo ku mutima kandi yatekererezanyaga umubabaro ingorane amatorero atandukaniye hirya no hino azagira, kuko yari arindirijwe gutotezwa n'abantu nk'abo yahuriye nabo mu rukiko rukuru rw'Abayuda. Yararize kandi asenga afite umubabaro no gucika intege. Muri iki gihe cy'umwijima, Umwami Yesu ntiyari yibagiwe umugaragu we. Yari yaramurinze abantu bashakaga kumwicira mu mbuga y'urusengero, yari yarabanye nawe mu rukiko rukuru rw'Abayahudi, yari hamwe nawe mu nzu y'imbohe, kandi mu rwego rwo gusubiza amasengesho ya Pawulo wasabaga kuyoborwa, Umwami Yesu yihishuriye umuhamya we w'indahemuka. Mu ijoro ry'uwo munsi, Umwami Yesu amuhagarara iruhande aramubwira ati, "Humura uko wampamirije Yerusalemu, niko ukwiriye kumpamiriza n'i Roma." Byakozwe n'intumwa igice cya 23 umurongo wa 11. Pawulo yari yaramaze igihe kirekire ategereje gusura i Roma. Yifuzaga cyane guhamya Kristo i Roma, ariko yumvise ko imigambi ye yakomwe mu nkokora n'urwango rw'Abayahudi. Nicyo gihe ntiyatekerezaga ko azagenda kandi ari imbohe. Igihe Umwami Yesu yakomezaga umugaragu we, abanzi ba Pawulo bashakaga imigambi mibisha yo kumukuraho. Bukeye Abayuda baraterana, bararahira, bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Abahuje inama yo kurahira batyo basagaga 40. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 23 umurongo wa 12 n'uwa 13. Uku kwari ukwiyiriza ubusa nk'uko Uwiteka yari yaravugiye mu muhanuzi Yesaya ko guciriweho iteka. Dore icyo mwiyiririza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Yesaya igice cya 58 umurongo wa 4. Abahuje inama bajya ku batambyi bakuru n'abakuru bati, "Twarahiye twahize ibikomeye yuko tutazarya tutarica Pawulo. Nuko mwebweho n'abanyarukiko mubwire umutware w'ingabo amumanura mubagezeho, maze mwigire nk'abashaka kurushaho kumenya ibye neza. Natwe turaba twiteguye kumwica atarabageraho." Byakozwe n'intumwa igice cya 23 umurongo wa 13 kugeza kuwa 15. Aho gucyaha uyu mugambi mubisha, abatambyi n'abatware bawemeranye ibyishimo. Pawulo yari yaravuze ukuri igihe yagereranyaga Ananiya n'imvi isize ibara ryera. Nyamara Imana yarahagobotse kugira ngo ikize ubugingo bw'umugaragu wayo. Mwishywa wa Pawulo yumva ko bagiye kumucira igico, nuko araza yinjira mu rugo rw'igihome abibwira Pawulo. Pawulo ahamagara umwe mu batwara imitwe aramubwira ati, "Jyana uyu muhungu ku mutware w'ingabo kuko afite icyo amubwira." Nawe aramujyana amushyira umutware w'ingabo ati, "Imbohe Pawulo yampamagaye aranyinginga ngo nkuzanire uyu muhungu kuko afite icyo ashaka kukubwira." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 23 umurongo wa 16 kugeza kuwa 18. Claudio Lucia yakiranye uyu muhungu urugwiro aramwihererana aramubaza ati, "Icyo ushaka kumbwira ni iki?" Umusore yaramusubije ati, "Abayuda bahuje inama yo kukwinginga ngo ejo uzamanure Pawulo umujyane mu rukiko, nabo bigire nk'abashaka kumubaza ibye ngo barusheho kubimenya neza. Ariko ntubumvire, kuko abantu babo basaga 40 bamwubikiriye barahiye bahize yuko batazarya ntibanywe bataramwica, kandi none biteguye bategereje isezerano ryawe." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 23 umurongo wa 19 kugeza kwa 21. Umutware w'ingabo asezerera uwo muhungu amaze kumwihanangiriza ati, "Ntugire uwibwira yuko umburiye ibyo." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 23 umurongo wa 22. Uwo mwanya Claudio afata icyemezo cyo kohereza Pawulo kwa Feliki umutegeka mukuru. Abayahudi nk'ubwoko bari bari mu mivurungano n'uburakari, kandi imidugararo yakundaga kubaho. Kuguma i Yerusalemu kw'intumwa Pawulo byari guteza ingaruka mbi mu mujyi ndetse no ku musirikare mukuru bwe. Bityo yahamagaye abatwara imitwe babiri arababwira ati, "Mwitegure abasirikare 200 bo kujya i Kayizariya, n'abagendera ku mafarashi 70 n'abafite amacumu 200 bagende nijoro isaha 6, kandi bashake inyamaswa ziheka kugira ngo bazitwareho Pawulo bamushyikirize Feliki umutegeka mukuru ari muzima." Byakozwe n'intumwa igice cya 23 umurongo wa 23 n'uwa 24. ntibagombaga gutinda kohereza Pawulo. Nuko nijoro abasirikare bajyana Pawulo nk'uko bategetswe, bamujyana mu Antipatiri. Kuva aho ngaho abagenderaga ku mafarashi barakomeje bajyana Pawulo i Kayisariya ari imbohe, maze abasirikare 400 basubira i Yerusalemu. Umusirikare mukuru wari washinzwe kujyana iyo mbohe yayishyikirije Feliki, kandi amuha n'urwandiko yari yahawe n'umutware w'ingabo. Urwo rwandiko rwaravugaga ruti: Nyakubahwa Feliki, mutegeka mukuru, jyewe Kelawudiyo Lusiya ndagutashya cyane. Ndakumenyesha yuko uyu muntu yari amaze gufatwa n'Abayuda bari bagiye kumwica, mpubukana n'ingabo turamukiza, menye ko ari Umuroma. Nuko nshatse kumenya icyo bamurega icyo ari cyo, mujyana mu rukiko rwabo, mbona yuko aregwa impaka zo mu mategeko yabo, ariko ntacyo yarizwe gikwiriye kumwicisha cyangwa kumubohesha. Bukeye mburiwe yuko benda kumwubikira, mukoherereza uwo mwanya, kandi ntegeka abarezi be ko bamuregera imbere yawe. Nuko murabeho. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 23, umurongo wa 26 kugeza ku wa 30. Amaze gusoma iyo baruwa, Feliki yabajije intara iyo mbohe yakomokagamo, kandi amenyeshejwe ko ari Umunyakilikiya, yaravuze ati: Abarezi bawe nibamara kuza, nzumva ibyawe byose. Ategeka ko bamurindira mu rukiko rwa Herode. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 23, umurongo wa 35. Ibi byabaye kuri Pawulo ntabwo bwari bwo bwa mbere umugaragu w'Imana abona ubuhungiro mu banyabyaha, ahunze ubugome bw'abantu biyitaga ubwoko bw'Imana. Mu burakari bukabije bari bafitiye Pawulo, Abayahudi bari barongeye ikindi cyaha gikomeye ku mateka mabi yaranze ubwo bwoko. Bari barakomeje kwinangira imitima, banga ukuri kugeza ubwo igikombe cyabo cyo gucirwaho iteka cyarushijeho kuzura. Abantu bake nibo bumvise ubusobanuro bwuzuye bw'amagambo Kristo yavugiye mu rusengero rw'i Nazareti, aho yatangarije ko ari uwasizwe. Yavuze ko umurimo we wari uwo guhumuriza, guhumugisha no gukiza imbabare n'abanyabyaha. Bityo abonye ko ubwibone no kutizera byigaruriye imitima y'abamwumvaga, yabibukije ko mu bihe byahise Imana yari yarateye umugongo ubwoko bwayo yatoranyije bitewe no kutizera no kwigomeka byabo, kandi yari yarihishuriye ababaga mu bihugu by'abapagani batari baranze umucyo w'ijuru. Umupfakazi w'i Serafati na Namani Munyasiriya bagendeye mu mucyo wose bari barahawe. Kubw'ibyo babarwagaho kuba intungane kuruta ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe bwari bwarayiteye umugongo, bukaguranisha ukuri, kumererwa neza n'icyubahiro cy'isi. Kristo yabwiye Abayahudi b'i Nazareti ukuri guteye ubwoba igihe yavugaga ko nta buruhukiro bw'intumwa y'indahemuka y'Imana buhari bitewe no gusubira inyuma kwa Isiraheli. Ntibashoboraga kumenya agaciro ke cyangwa gushima imirimo ye. Mu gihe abayobozi b'Abayahudi biyitiriraga ko bafite ishyaka rikomeye ry'icyubahiro cy'Imana n'ibyiza bya Isiraheli, bari abanzi b'Imana n'ibyiza bya Isiraheli. Mu mvugo no mu ngiro, bayoboraga abantu kure yo kubaha Imana, bakabayoboraho Imana itazabarengera mu gihe cy'amakuba. Ku byerekeye ibyabaye kuri Pawulo, amagambo yo gucyaha Umukiza yabwiye Abanyanazareti ntabwo yarebanaga gusa n'Abayahudi batizeye, ahubwo yarebaga n'abavandimwe ba Pawulo mu kwizera. Iyo abayobozi b'itorero baba bararetse kugirira nabi Pawulo maze bakamwemera nk'uwahamagawe n'Imana by'umwihariko kugira ngo ageze ubutumwa bwiza ku banyamahanga, Uwiteka aba yaramubarekeye. Ntabwo Imana yari yarateguye ko imirimo ya Pawulo yari kurangira vuba, nyamara ntabwo yakoze igitangaza cyo kubangamira imvurura abayobozi b'itorero ry'i Yerusalemu bari bateje. Umwuka nk'uwo ukomeza kuyobora abantu ku ngaruka nk'izabaye. Kwirengagiza kwakiza no gukoresha neza ibiva ku buntu bw'Imana byavukije itorero imigisha myinshi. Mbega ukuntu Uwiteka aba yaratumye umurimo w'umugabura w'indahemuka ukomeza kujya mbere iyo ibyo akora biza kuba byarashimwe. Nyamara iyo itorero ryemereye umwanzi w'abantu kugoreka imyumvire yabo kugira ngo bagaragaze nabi kandi basobanure nabi amagambo n'ibikorwa by'umugaragu wa Kristo, iyo bo ubwabo biyemeje kwitambika mu nzira ye kandi bakabangamira akamaro yajyaga kugira, rimwe na rimwe Uwiteka abaka umugisha yabahaye. Satani akorera mu bambari be ubutitsa kugira ngo ace intege kandi asenye ab'Imana yatoranyirije gukora umurimo ukomeye kandi mwiza. Bashobora kuba biteguye gutanga n'ubuzima bwabo ubwabo kugira ngo umurimo wa Kristo ujye mbere, ariko umushukanyi mukuru azatuma abavandimwe babo mu kwizera babashidikanyaho ku buryo ibyo nibiba byakiriwe bizasenyana ruto ni ruto icyizere abantu bari bafitiye ubudakemwa bw'imico yabo, maze ibyo bigwabiza umumaro bari bafite. Akenshi akoresha abavandimwe babo mu kwizera maze akabateza agahinda mu mitima ku buryo Imana mu buntu bwayo itabara maze ikaruhura abagaragu bayo batotezwa. Nyuma y'uko amaboko y'abagaragu b'Imana arambitswe mu gituza umutima utagitera, igihe ijwi ry'umuburo no gukomeza riba ryacecetse, niho abinangiye bashobora gukanguka kugira ngo barebe kandi bahe agaciro imigisha bivukije. Urupfu rw'abagaragu b'Imana rushobora gukora byinshi ubuzima bwabo butashoboye gukora.